Yo, Caesar McCready.
Hey, 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 Lamazan. Hey, 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 Lamazan. Hey, 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 Lamazan. Hey, 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 Lamazan.
Zeze dona vunga wewe baje yako na kula. Ata hivu uwani Lamazani unapita na chula. Umebadili jina, ulitaki jina la dura. Kisikia wanakurusha wendo wakoza kwenye msafala.
Unaleta udewedo, kazi kufata mikumbo. Kufunga ufungi eti nina vidonda vya tumbo. Kwenye kufuturu na uchezesha mkono drafti. Mala tambi, mala magimbi, kwenye kazi unafisa chapati.
Hehehe he, he, Lamazani.
Lamazan,
hey hey hey, Lamazan,
hey hey hey, Lamazan,
hey hey hey, Lamazan.
Usiliwe pombe kali, mwezi huu ni hatari.
Oya kizo umefunga umerudishia, mbona kuna tetesi mimi nasikia umefungia.
Amweu, acha kukanyagia. Kweli mi nafunga ila wa time na kazia.
Oya we, mbwaja ukolofi. Kama kweli unafunga sambo na unakula mosi.
Taratibu, we utastua madui. Leo na kila tiba cha kusturu kwa masuni.
Hehehe he, he, Lamazan.
Lamazan.
Hehehe he, he, Lamazan.
Hehehe
Lamazan. Hehehe he, he,
Lamazan.
Lamazan. Hehehe he, he,
Lamazan. Hehehe
Lamazan.
Nakubali sana shehe wangu, shante mwehu. Aliyepiga biti hili anita Kansizo chacho kamie ah.
Sound Mox B7.